kuba legenda renga bazumeza kwezi yake Omusajja ogizinga otya musajja muno Omusajja omusajja muno Ebyene n'abyamayanja byegisi
Sibulan.